sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters ee wasaaradaysii Suuraaq ayaa isagoo ku sugan dalka Talyaaniga eedeyntii ugu xoogga weynaa dusha ka saaray nidaamka madax-bannaanida caalamka dadka ka faalooda siyaasadda Britain ayaa hadalka Reuters Suuraaq ku tilmaamay kicin ku aadan dadyoga wadamada Yurub ee qaxoontiga ugu badan ee soo gaarayeen muddooyinkii ugu dambeeyey. Waxa aanay ku tilmaameen in canaantaas iyo eedeymahaasi ay ka soo yeeraan nin waalidkii muhaajirnimo ku yimaadee waddan ku yaala Yurub ay ceeb ku tahay isaga. Dhinaca kale, waa dadaalka uu wada ra-iisul wasaaruhu ugu jiro qorshaha ay dowladdiisu ku doonayso in qaxoontiga duuliyaha yaryar Britain kaga yimaado dalka Faransiiska la geeyo waddanka Rwanda. Kiiskan ayaa weli socda, lana filayaa in xamaasad uu ka dhaliyo siyaasadda Britain bilowga bisha inagu soo aadanay jeena weli marka ay xildhibaanadu ka soo noqdaan asxaxa. Ra-iisul wasaare Suuraaq ayaa canaanta ka jeediyey munaasabad ay soo qaban qaadiyeen xisbiga talada haya ee Talyaaniga ayna hogaamiso ra-iisul wasaare Giorgia Meloni oo iyaduna caan ku ah meel adag iska taaga dadka qaxoontiga ah ee dalkeeda kasoo gala badda Mediterranean-ka. Ra-iisul Suuraaq ayaa sheegay in dad cadow ahi ay qaxoontiga kusoo jiheeyaan wadamadooda si ay khalkhal uga abuuraan. Hadalladan oo ay dadka qaar ku tilmaameen kicin maxay ka dhigan yihiin su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Nuur Qalin oo ka faalooda arrimaha Britain deganna magaalada London.
Ra-iisul wasaaraha Ingiriiska oo ka qaybgalay shir siyaasadeed oo ka dhacay magaalada Roma ee waddanka Talyaaniga, shirkaasoo ahaa mid ay yeesheen xisbiga Giorgia Meloni oo ah ra-iisul wasaaraha waddanka Talyaaniga, ayaa wuxuu ka sheegay hadal isugu jira kicin iyo dhaleecayn uu u soo jeediyey dadka qaxootiga ah isagoo sii cambaareeyey markalena nidaamka caalamiga ee lagu dhaqo dadka qaxootiga ee wadamadooda kasoo cara dhibaatooyin badan marka ay haleesho ama civil war ama run uu nooga soo baxsado laakiin u yimaado wadamo kale sida Yurub oo kale nabad inay ku helaan. Wuxuu leeyahay nidaamkaasi dowliga ah ee qaxootiga maba aha mid wanaagsan, waa in la bedelaa, waa in nidaam isagoo u qildayanaya in mar un uu helo cid ku taageerta ama ku garab istaagta qaxootigan UK jooga inuu u dhoofiyo waddanka Rwanda, taasoo marar badan maxkamadaha iyo qabiinkan human rights u dagaalama ay ka horistaageen, ayaa hadda wuxuu garab ka doontay Giorgia Meloni oo iyadana ah qof aada uga cad adag arrimaha qaxootiga oo xag jira xagga marka la eego qaxootiga iyo halka ay ka taagan tahay, isagoo raba in Yurub oo dhan in maaragtay uu ku kiciyo nidaamkan qaxootiga u ogolaanaya dadka nabadda soo raadsaday inay waddanka ku joogaan, oo raba in uu kaga hor istaago nidaamkan hala bedel uu leeyahay maba wanaagsanaba oo mid shaqayn kara maba aha waqtigan, waa in reform lagu sameeyaa.
Ra-iisul wasaare Suuraaq ayaa khudbadiisa waxa kale oo uu ku sheegay in haddii aanay wax ka qaban arrimahan muhaajiriintu ay soo badan doonto, waxa adkaan doontaha ayuu yidhi haddii la eego awoodda wadamadeenna in aynu caawin karno dadka sida runta ah ugu baahan gargaarka. Ra-iisul wasaaraha Britain waxa cadaadis uu kaga imanayaa xubno badan oo ka mid ah xisbigiisa oo ka cabsi qaba in uu waayo doorashada soo socota amaba ay dhacdo in doorashada xilligeedii laga soo horreysiiyo. Waa kan mar kale Maxamed.
Ministerka waxa cadaadis badan uu u imaanayaa xubno ka tirsan xisbigiisa conservativeka uu isaguna kasoo jeedo, kuwaasoo qaba in ra-iisul wasaaraha uun ku guuleysan karin doorashada guud ee soo socota in goor dhow la qaban doono, taasoo arrimaha qaxootiga noqotay waxyaalaha ugu waaweyn ee dadka hadal hayaan oo codadna ku heli kara ama uu ku waayi kara. Marka waxay isleeyihiin haddaana meel adag nu iska taagin, waxaa laga yaabaa in codad uunan ka helin dadka qaba in maaragtay xisbigan uu yahay xisbi aanan wax weyn ka qaban arrimaha qaxootiga. Marka wuxuu rabaa inuu tuso inuu yahay nin ku adag arrimaha qaxootiga oo mar un way u suurto gasho inuu dhoofiyo dad qaxooti ah oo waddankan iska dhoofiyo oo Rwanda ama waddamo kale u geeyo si yacni ay ugu noqoto waxyaabo yacni uu ku heli karo codad.
Xoghayihii hore ee arrimaha gudaha ee dalka Britain Suella Braveman ayaa horraantii sanadkan ku baaqday in isbedel lagu sameeyo heshiiska qaxootiga ee qaramada midoobay, kaasoo ku waajibinaya dhammaan saxiixayaasha inay magangelyo siiyaan dadka kasoo cararaya meelaha ay dagaaladu ka socdaan. Arrinkan ayaa waxa uu noqday kii ugu weynaa ee sharci ahaan dowladda Britain ku adkeeyaha in ay dadka duuliyaha yarad kusoo gudba ay geeyaan dalka Rwanda. Dhinaca kale, waxaa jira xubno doonaya in Boris Johnson, ra-iisul wasaarihii hore ee xilka ka digay, ay ku soo celiyaan aqabka 10 Downing Street ee looga taliya Britain, iyagoo aaminsan in ra'iisul wasaaraha imika xilka haya uu u sii socdo dhabada gool dhexda. Cabdixaafi Dacwo Ismaaciil, VOA London.